Echi Emechi adịghị onye Emechi. Echi Emechi adịghị onye Emechi. Ndịrị kacha mma n'elu ụwa adịghị ihe karịa. Ndịrị kacha mma n'elu ụwa onweghị ihe karịa. Inwe ihe ka na ndidi biko ribe ya enyela. Inwe ihe ka na ndidi biko ribe ya enyela. Ndidi bụ ọgwụ ụwa. No worry in life. Onye dị ọsọsọ n'elu ụwa na nwa nwụ jọrọ njọ. Onye dị ọsọsọ n'elu ụwa na nwụnụ ọnwụ jọrọ njọ. Ihe ọbụla ị na-eme biko nwenu ndidi. Ihe ọbụla ị na-eme biko nwenu ndidi. Ndidi amaka. Ọ dị nwoke na nwaanyị ọsọsọ. Ma onye trela ma onye danfo. O nwoke onye na-enwere ndidi chere nwanne ya ka ọ ga.
Nkịta nwere ndidi n'elu ụwa na-ata n'ọkpụkpụ siri ike.
Nkịta nwere ndidi na-ata n'ọkpụkpụ siri ike. Nkịta nwere ndidi nwanne m na-ata n'ọkpụkpụ siri ike. Ụmụ Chineke onwe ihe karịrị ndidi. Ụmụ Chineke onwe ihe karịrị ndidi n'ezie.
O nwere otu nwoke a na-akpọ Jo. Joseph bụ n'ụwa Chineke ọ dịghị ihe kọrọ ya.
Abịa na ego Jo nwere ya ọ dịghị ihe kọrọ ya. Abịa na moto Jo nwere ya ọ dịghị ihe kọrọ ya.
Joseph agawa ịlụ nwaanyị lụta ọ bụ ịnwa ma ma ma.
Ọ bụ ihe asamma asamma onweghị ihe kọrọ ya. Ọ bụ ihe asamma nwaanyị dị mma onweghị ihe kọrọ ya.
Otu ara agaghị ara abụọ agaghị onweghị nwa mụtara.
Ara atọ aga nke anọ agaghị onweghị nwa mụtara.
Ara isi aga nke isi aga onweghị nwa mụtara.
Iwe wee bịa juo. Nwekwa gị nwe ya mere nke na-adị ya mma ma ncha. Nwaanyị mee n'elu njọ. Omenala njọ.
Ndidi amaka. Ndidi amaka. Ndidi amaka. Ndidi amaka. Ndidi amaka.
Joseph akpọ nwunye ya. Anyị ga-eje n'ụlọ ọgwụ. Anyị ga-eje n'ụlọ ọgwụ. Ka anyị mara na onye o si n'aka. Anyị ga-eje hospital sister. Ka anyị mara na onye o si n'aka.
Agụ ụlọ ọgwụle. Ọ bụrụ Jo ka o si n'aka o.
Joseph etinye. Joseph akwa. Joseph etinye. Joseph etinye. Jo akwa. Ọ baghị ihe ọ ga-eme.
Ọ bụ eziokwu na m nwere ụba ma o nweghị ụra ọbara.
Ọ bụ eziokwu na m nwere ụba zizie na ụmụ ụra ọbara.
E nwere m ụba nwe ihe niile kedu nwa m nwere o.
E nwere m ụba nwe ihe niile enweghị m nwa ọbụla.
E nwere m ụba nwe ihe niile enweghị m nwa nke m.
Ndị amaka o. Joseph na nwunye ya bido gaa ebe dị iche iche. Ebe ha na-achọ nwa. Ha wee gagide 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 gagide. Mana nwa ikwere abịa. Joseph wee togide. Kaba nka. Kaba nka.
Otu ụbọchị Joseph apụta n'abalị. Tinye aka n'agba.
Wee chebe otu ya n'ụwa si eje. Joseph echegide chegide chegide. O wee si
chi ma di ndu wege bonu mu ana komo agaghi ma di ndu e bonu mu ana komo agaghi ma di ndu ge bi mu ana kugo aga ma chudo bi mo ya o weguru mbara aga ma chudo ga mu nwezi enu muru mbara aga ma chudo ga mu nwezi enu muru mbara ho Joseph we chiru do bani mo ya be we ro do gbo we ya Onye na-enwe gundidi elu ana hụnụ ọnwụ jọrọ njọ Onye na-enwe gundidi onye ahụ na hụnụ ọnwụ siri ike Onye na-enwe gundidi broda na hụnụ ọnwụ jọrọ njọ Mgbe nwunye ya nụrụ ihe mere nụ ọ maghị ihe ọ ga-eme o Nwunye ya tie, nwunye ya kwa, nwunye ya tie Nwunye ya tie, ndị obodo abịa maghị ihe a ga-eme ya tie Ama ihe ndị a na-eme O nwego ihe ma na nwunye ji odizi ime tumos Mgbe ndị obodo chọpụtara ihe mere Onye ọbụla etibe mkpu Ọnwa ite naanị gasịrị Onye Joseph wee mụpụta otu agaraga nwa nwoke bụ Samma E wee gwọ ya bụ nwa Onye Emechi Nke pụtara na nwere onye mara echi Maka na ọ bụrụ na Joseph nwetụrụ ndidi chere oge Chineke Ọ gara ịdị ndụ hụ nwa ya anya ụwa Ndidi kacha mma Ndidi Amaka Ndidi kacha mma Ewo nwego onye Emechi Ewo nwego onye Emechi Ụmụ Chineke Onwe ihe kari ndidi Ndị ahụ mụ na ha seje ekpere Onwe ihe kari ndidi do Onye kpọsara ahịa kpọsara kori Mana ụbọchị ole ụkwanụ Ọ ga-egbu onwe ya Mba Ndidi ka ọ ga-eji ya Ndidi kacha mma 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 n'eluwa Ndidi kacha mma Ndidi kacha mma mụ Chineke Ndidi kacha mma Come and see blessings of the Lord It is moving all over me
Come and see blessings of the Lord
It is moving all over me
I say come and see blessings of the Lord It is moving in my life
Come and see blessings of the Lord It is moving all over me
Brother come and see blessings of the Lord It is moving in my business
Come and see blessings of the Lord It is moving all over me
Sister come and see blessings of the Lord It is moving in my family
Come and see blessings of the Lord It is moving all over me
Anywhere I go
The blessing blessing
Anywhere I go
The blessing blessing
Anywhere I go
The blessing blessing
Whether in the village oh
The blessing blessing
In my working place oh
The blessing blessing
In my business oh
The blessing blessing
I say the blessing blessing
The blessing blessing
Anywhere my foot tread upon
The blessing blessing
Blessing blessing
The blessing blessing
Anywhere I go
The blessing blessing
Ya nule regi mama chineke Koneru amine ebem no
Ya nule regi mama chineke Koneru amine ebem no
Asinge ya nule regi mama chineke Koneru amine ebem no
Ya nule regi mama chineke
anyị mama Chineke ka ọ na-erugharị n'ebe
ọla ọla lere anyị mama Chineke ka ọ na-erugharị n'ezinụlọ be ya
lere anyị mama Chineke ka ọ na-erugharị n'ebe
ọla ọla lere anyị mama Chineke ka ọ na-erugharị n'ebe na-asọ
ya lere anyị mama Chineke ka ọ na-erugharị n'ebe
ọla ọla
ngazi ngazi
ebe ọbụla itinyere aka
ngazi ngazi
ebe anyị na-asọ ya o
ngazi ngazi
ebe anyị na-anọ
abụsa ngazi ngazi
ụlọ nsọ Chukwu
ngazi ngazi
ebe ọbụla itinyere aka
ngazi ngazi
ngazi Chukwu bara ụba ihe
ngazi ngazi
ngazi Chukwu
abụsa ngazi ngazi
ngazi Chineke ọ bara ụba n'ebe anyị nọ
ọ bara ụba n'ebe anyị nọ
asị m ngazi papa ọ bara ụba n'ebe anyị nọ Yesu onye bịa lere nọ ihe Chukwu na-emere ụwa oyi ma ọ bịa lere ihe ụlọ ma Chukwu na-arụzi ihe Chukwu dịrị n'obi m mma Chukwu emedala n'obi ihe
asị papa
m asị gị bịa 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 lere ụlọ ma Chukwu bara ụba
ngazi Chineke
ngazi Chukwu
ngazi ngazi
ebe na-asọ ya
ngazi papa
ngazi Chukwu
ngazi ngazi
ebe anyị na-alọ n'ụwa
onisa
ngazi Chukwu bara ụba
esighị m bịa lere
nwanne m bịa lere gị mama Chineke ka ọ na-erugharị n'ebe anyị nọ
ya lere gị mama Chineke ka ọ na-erugharị n'ebe
anyị nọ asị gị bịa lere gị mama Chineke mụ ka ọ na-erugharị n'ebe anyị nọ
ya lere gị mama Chineke
ka ọ
na-erugharị n'ebe anyị nọ
nwanne m bịa lere gị mama Chineke mụ ka ọ na-erugharị n'ebe anyị nọ asị gị bịa
lere gị mama Chineke mama Chineke
ya
na-erugharị n'ebe
nọ asị gị na na-ebe gị mama Chineke ka ọ na-erugharị n'ebe nọ
ya na-ebe gị mama Chineke ka ọ na-erugharị n'ebe nọ
ebe ọbụla ichere
ngazi ngazi
ebe ọbụla itinyere
ngazi ngazi
ebe ọbụla ị na-eche
ngazi ngazi
Chukwu bara ụba
abụsa ngazi ngazi
ụba elu
ngazi ngazi
ụba ala
ngazi ngazi
ọ bụ ngazi Chukwu
ngazi ngazi
ọ bụ ngazi Chukwu
abụsa ngazi ngazi
Blessings of the Lord is moving all over me.
Moving all over me.
Blessings of the Lord.
Blessings of the Lord.
Is moving in my family.
Is moving in my family.
Blessings of the Lord.
Blessings of the Lord.
Even in my business.
Blessings
of the Lord. It is moving all over me. Brother, come and see you. What the Lord has done for me. Sister, come and see
you.
What Jesus has done for me. He has made me glad. Jesus has gladdened my heart. Come and see.
Come and see.
What the Lord has done for me. I say come and see blessings of the Lord. It is moving all over me.
Come and see blessings of the Lord.
It is moving all over me.
Come and see blessings of Jehovah.
It is moving in my family.
Come and see blessings of the Lord.
It is moving all over me.
I say come and see blessings of the Lord.
It is moving in the church.
Come and see blessings of the Lord.
It is moving all over me.
I say come and see blessings of the Lord.
It is moving in Nigeria.
Come and see blessings of the Lord.
It is moving all over me.
Anywhere I go,
the blessing, blessing.
Anywhere we go,
the blessing, blessing.
Everything we do.
My blessing, blessing.
My so blessing.
My blessing, blessing
in the morning.
My blessing, blessing
in the noon.
My blessing,
blessing in the night.
My blessing,
blessing. My blessing, blessing.
My blessing, blessing.
Oh, my blessing, blessing.
My blessing, blessing,
blessing, blessing.
My blessing, blessing.
Push me, push me, God.
Push me, push me to another level.
Push me, Father.
Push me, push me to another level.
Push me, Jehovah.
Push me, push me to another level.
Push me, Father.
Push me,
push me, Lord.
Another level.
Push me, Eshada.
Push me.
Push me, Baba,
another level.
Push me, Lord, oh.
Push me to another level.
Father, push me, Lord, oh.
Push me to another level.
Push me, Lord, Baba.
Push me to another level.
Push me, Lord. Jesus, push me, oh. Father, push me, oh, push me, push me, Lord. Jesus, push me, oh, push me to another level. Father, oh Lord, push me, oh,
push me, Lord.
Push me to another level. I put my trust in you. Baba, push me, oh,
push me
from poverty, oh. Baba, push me, Lord.
Push me
from stagnancy,
oh.
Baba, push me, Lord.
Push me, Lord, to another level.
Jesus, push me to another level. I don't want to be stagnant anymore. Push me, Lord. Jesus, push me, Lord.
Push me. Push me to another level.
Father, push me higher, oh.
Push me.
Push me
to another level.
Push me, Baba, oh.
Push me, Lord,
another level. Shall I push me higher, oh.
Push me.
Push me.
Push me to another level.
Push me to another level, Baba, oh.
Push me.
Push me
to another level.
Father, push me, Lord, oh.
Push me.
Push me
to another level.
Jesus, push me higher, oh.
Push me. Push me to another level.
Push me, push me, Lord, oh.
Push me. Push me to another level.
Yes, Lord. Push me to another level. Push me, oh. Jesus, push me, oh.
Push me,
Baba,
oh.
Jesus, push me, oh. I will lift up my eyes up to the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord. Where cometh the moon and earth? Please, Lord, push me. Push me to another level. Oh Lord, push me higher. Push me to another level. Push me, push me higher. I don't want to remain the same. Father, push me, oh. I don't want to remain the same. Jesus, push me, oh. Push me to another level. Push me from poverty. Push me from posterity, oh. Father, push me, oh. Oh, push me higher, oh. Push me higher. Push me higher. Oh, push me higher to the next level. Push me higher. Father, push me, Lord, oh.
Push me to another level.
Jesus, push me higher, higher, higher.
Push me to another level.
Push me, Lord, push me higher.
Push me to another level.
Push me higher, push me higher to the next level. Take me to the next level, Baba, oh. Push me higher, take me to the next level, Jesus. Push me higher.